DJ Schwarz on 98.4 Capital FM. It doesn't get any better than this. DJ Schwarz.
My dear, toka nikuone paka leo nimekua. Nakutamani my dear, na velimu kucheki hata wewe unajua. Nimekuweka juu juu juu, kwa klasi ulo vibe uko true true true. Si tu hang pamoja, just me and you. Na tu vibe pamoja, let's keep it true. Aye, tuipeleke, hakuna raka mami. Guaranteed you be my wifey. And I know you feel what I feel, especially when you make you love to me. You're the best. Sai uko fire, uko bomb, uko fresh. Na feel ni kama nime over my step. But deep down kuna kahindran
singlet. DJ Schwarz, exactly what the doctor ordered.
I wanna give you affection. Ain't got no time to waste. No need to fight it. Won't you come give me a little taste? Nimekuweka juu. That's why you got my body all up on you. Nipe love true. Ooh, ooh, ooh. Why my waist for you? Watch me doing it all for you. Shake my hips for you. All this sugar is all for you. Nimekuweka juu.
Sasa kani kosha,
fundi akia Mungu anajua adia na chosha.
Kick back, relax, enjoy this mix by DJ Schwarz.
Natoto kani kosha, fundi akia Mungu anajua adia na chosha. Toto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Inama kidogi doki. Fanya ka unapiga deki. Deki give me some cake. Ayana. God bless your mama. Ayana. The way you move your waistline, Ayana, na, na, mm-mm.
God bless your father, Ayana. Hey, umogwa magharibi, baby, Ayana, na, na,
mm-mm. Nasema baby, musha, musha kidete. Nasema baby, musha, musha kidete. Nasema baby, musha.
Na kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi machine, unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here, make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Inama kidogi doki.
Ayana.
Fanya ka unapiga deki.
Ayana.
Deki, give me some cake.
Ayana.
DJ Schwarz, exactly what the doctor ordered.
The way you move your waistline, Ayana, na, na,
mm-mm. God bless your father, Ayana. Umogo magharibi, baby, Ayana, na, na.
Deep, deep, you got the keys to my Jeep. This is the case and I'm Rambo, he needs stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer. Accelerator, speedometer, kusereka, speedometer.
Busy, 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 blazy, blazy. Unajiduna uko hungry. chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, beep. You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka,
in the mix with DJ Schwartz.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mini mkali, utanipata na my boys nikikata maji, kwa dunda sipendi vita tona watiaji, nikiserereka, napenda ndogo hiyo, na ndimu, na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kaa like a beamer. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni geja, basi mimi ni neighbor.
Deep, deep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator.
One hit will always lead to another with DJ Schwartz.
Mr. 808.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba.
Afeni wambia kongu wewe ni mso. Kwanza kulunikuwa shakile basi ni mso.
Nakupenda manze wewe kuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu wewe ni icon.
Ah, stories za icon, kwanza weka mbali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Kukuongo umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
Ah, Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nikakupenda kambile na penda damba.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nikakupenda kambile
na penda. Magic anger on the beat.
Jaji P ingekuba.
It doesn't get any better than this. DJ Schwartz.
Jajipinge kuba.
In the mix with DJ Schwartz.
Mabwaka zangu zimela. Nasikia kuimba zimenishika. Nasikia kuseti kiseti mina. Nasikia kuimba zimenishika. Bedi wangu, are you go around?
Sijui kono zaka nyama bata. Leta kwanza kumi kata kata. Sijui kanda beba metanfuata. Bati mzuri nimepata. Biti ya kwa duko chukwe fanta.
go kama spray fasta fasta ni mistari kuziandika na mapans kuwashika hadi wanapandithika downtown hadi pika kutoka foreign dagoreti washafika ndani ya kambi flani ni mistari tunazipika ni vinye zimeiva hadi wanade kuonja wezi ngoja ni venye mi wa nice design ya kachapa na tunjoti au gomba na ikibamba sana DJ Bulo flani
yoma yo yo Jaji pinge kuba Jaji pinge kuba Mangwa kazangu zimela Nasikia kuimba zimenishika Nasikia kusepi kisesi mbina Nasikia kuimba zimenishika Bedi wangu
Mountain, wabebe, skilo, wabebe, waskia, wabebe, skilo, wabebe, waskia.
It doesn't get any better than this. DJ Schwartz.
Mountain,
one hit will always lead to another with DJ Schwartz.
Wabebe, skilo, wabebe, waskia, wabebe, skilo. Wabebe waskia Wabebe skilo Wabebe waskia Wabebe skilo Wabebe waskia
Wabebe suji bebe Demi yangu anadaitu matembe Niko fete, nimejisete Amejibeba, usimuweke Niko east kwa mabiz na manjege wako ona Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai Kweli nini uko high, piga mushu kue high Ukiweza toa kutu uzirai Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai Uko nini uko fine, jangreto walai Uko maji high dine, takukata walai Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai Nikimada sema hi kwa vuva na right
hey. Wabebe skilo
wabebe 98.4 Capital FM in my mix with DJ Schwartz
wabebe waskia wabebe skilo wabebe waskia wabebe skilo wabebe waskia That girl, she a bad and she know. Cheki vila mini marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine girl, umeni roga. Ume stand kama katu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka. Wana baki waki slim waki konda Wasikia tu ma ouch tu vidonda Tunawatoa mbio mbio kama Honda Wewa makali wanatoa mbaka njeve Tarifo tunakujanga na rende Boy vupa tunagwash na bireza Big tune kwenye club wanacheza hey. Wabebe, skilo Wabebe, waskia Wabebe, skilo Wabebe, waskia Wabebe, skilo
DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
I don't wanna lose you
Sasha. Say make a put it 10,000. Put it 10,000. Everybody come cash out. Dirty over. Put on for my hazard. Begin to find another. Waka waka no rest you. Waiting man go do. Money go there for madam to cook up on no. Waiting man go do. Your piggy self he got so school. Waiting man go do. When money come he go yeah. Waiting man go do. 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 God that they savvy. No go let my blessing to pass me. And then me no go laugh me. With the money chill and relax me. If the money day we go fight you. I go beat the life of the party you. You go be lancing a magic. Call me Jasmine, abracadabra oh. Waka waka no rest you. Waiting man go do. Money go there for madam to cook up on no. Waiting man go do. Your picking self he got so school. Waiting man go do. When money come he go yeah. Waiting man go do. Waiting man go do. Waiting man go do. Waiting man go do. Waiting man go do.
Big wait. 5 days. 10 days. I don't even call you my child. Waiting man go do. You my child. You want it for no case. I know the fact. Stop playing for you my child.
In the mix with DJ Schwartz. DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered. On 98.4 Capital FM. Exactly what the doctor ordered. In the mix with DJ Schwarz.
Rock it.
Schwartz on 98.4 Capital FM.
On 98.4 Capital FM.
DJ Schwartz, exactly right what the doctor ordered.
Right, all of your XX sound, you don't have to explain. Your life is excellent.
98.4 Capital FM in the mix with DJ Schwartz.
best ride of your life. And I'm gonna make your love come down. Best time of your life. 50,000 a night. Platinum sweet, cause you're sweet and you're nice. I am gonna leave you alone when you pose for yourself with me in your arm. If you made love, yeah, I'm gonna mess up. Cause never see the use of a deal till it got. But I won't do that. Straight from the heart, I'm gonna mean it. All of your ex exam, you don't have to explain. Your life is excellent. Come on, baby, let's go party. I'ma bring the Bentley around. Best ride of your life. And I'ma make your love come down. Best time of your life. Your cell number change, but your Facebook page the same. No problem, block that fool. New pick with your new boo. Every minute I'ma send email. In you gave him everything, and him go violate. It's too late. All of your ex out, you don't have to explain. Your life is excellent. Come on, baby, let's go party. I'ma bring the Bentley around. Best ride of your life. And I'ma make your love come down. Best time of your life. Take you to the star, be your Neil deGrasse. Let me show you what strawberries made of. Be my lover, my best friend. Anything you want, you can have that, baby. All your exes can hit the highway from an exit. Yeah, they got the message by now. Brand new boyfriend right now.
DJ Schwartz, exactly what the doctor
you
ordered.
You don't have to explain. Your life is excellent. Come on, baby, let's go party. I'ma bring the Bentley around. Best ride of your life. And I'ma make your love come down. Best time of your life. 50,000 a night. Platinum sweet, cause you're sweet and you're nice. I'm gonna leave you alone when you pose for yourself with me in your arm. If you need love, yeah, I'm gonna mess up. Cause never see the use of a deal till it got. But I won't do that. Straight from the heart, I'm gonna mean it. All of your ex out, you don't have to explain. Your life is excellent. Come on, baby, let's go party. I'ma bring the Bentley around. Best ride of your life. And I'ma make your love come down. Best time of your life.